the what, piss at the what.
Hey Tom. Nasikia bado kuna marapa wame stick kwa cypher. Zangu ni kutuwa soundtrack za sci-fi. Waresh wenyu ni meogeuza free wifi. In short na log in bila kutumia password. Mini ulo boy na kukana bila kutumia password. Pesu toss nigga. Nena nazo choka ni mekazwa. Still sick mpate booth kani melazwa. Tulidanga nyuna julika na majuu ahali kwa wase wanaswa. Bila beat nigga. Kujena pinye bado ntawa beat nigga. Rah. Hini hit nigga, Mr. Lighter, flames, I'm lit nigga. Still feeling some type of way. Homie, kwa ni chew with me, ni rich nigga. Na mresh wako ameshinda kini flash. You wanna know why, cause I'm the shit nigga. Utanisho what? Utanisho. Utanisho. Utanisho what? Utanisho. Utanisho what? Utanisho. 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 Hey, Sam. I'm going in. Nika kuna curfew. Apart from me, music is a marapa curfew. He sees pot pesa. Uwezi bet. Nambia sisi yako atakunya calendar. Siyezi mdet. Na stand out Buddha car watchman. In short fitu niko nazo uwezi get. Hala, najua yo line ujai get. Hey, sijai chelewa, sijai come late. Nimetoka vaking, ndo nimejeti. Na kuna vakazi, siyezi kuleti. Niko kwa pharmacy zangu mapedling. So sad ata kinapendo squeeze ya wakupendi. So, zidi kukula moto ka acrobat. Unapunguza weight, kwenuli ata kutumia arobat. Bonga na mi, chonga na king. Songa na mi, kamisha bling. Pizza kwa ring. Utanisho what? Utanisho. 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 Utanisho what? Utanisho. 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 Utanisho what? Utanisho. Utanisho. Utanisho what? Utanisho. Utanisho. Hey Tom. Utanisho nini bana? Utanisho nini bana? Utanisho nini bana? Na mtabado wa sana tembea na mabana za no octopizo no peace. Ni hishe, ndio nilibaiya shamba ni hishe. Ni hishe, ndio nilibaiya nyumba ni hishe. Ni hishe, nilikata wangoso na hishe. Ni hishe, nilipanda kandeke na hishe. Nihishe, nilihamaga ghetto na hishe. Nihishe, nilibaigi gari na hishe. Utanisho nini bana? Utanisho nini bana? Utanisho nini bana? Na mtabadosa na tembe na mabana za no kyopizo no peace. Utanisho nini bana? Utanisho nini bana? Utanisho nini bana? Na wase bado na tembe na mabana za no kyopizo no peace. Nilikusho we ni fala. Nilikusho we ni fala. Nilikusho we ni fala. Jukila ngomo na tuwa maze squeezy na kwa gatun ni this. Nilikusho me ni hustler. Nilikusho me ni hustler. Nilikusho me ni hustler. Ilianza na ka CDs. Squeezy still spin my CDs. Ayy.